kuriye dagaal beeladeha kana nagari degmada qoryoole ee gobolka shabeelada hoose aanu soo wali haddu ku darar meelaysay waliba baaq nabadeed ku saaray wasiirada amniga iyo cadaaladda ee maamulka koonfur galbeed wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka abduqaadir yuusuf iyo wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka koonfur galbeed xasan abduqaadir maxamed ee si wada jireenka baaqay in la surunjiyo laado ku surun degmada qoryoole ee gobolka shabeelada hoose
waxaan baaqnabadeed u dirayaa walaalaha ku dagaalamay degmada qoryoole oo ma aartay degan walaalaha oo meel uu kala guran lahayn inay xabad joojiyaan gacmaha isqabsadaan ka shaqeeyaan nabada qoryoole sida hore u degnaayeen ay ugu degnaadaan meel uu kala guran lahayn waxaan si dheer ama si gaaban u leeyahay inay xabad joojiyaan ka shaqeeyaan nabada gacmaha isqabsadaan oo walaaltinimadii oo shalay lagu degnaa ay ka wada shaqeeyaan cid calaala ciddii maaratay ku dhex jirtaan ay iska saaraan waan dareemi karnaa inay ku jirto gacan saddexaad walaalo intaasoo sano degnaa daris ahaayeen isla dhaqmaayeen oo weligood isdagaalin oo haddirtaan soo noqnoqday dagaalkooda waxaan leeyahay ka wasiir ahaan inay joojiyaan xabadi bilaa shuruud soo dhaqsiyaabada inay joojiyaan cid alaala ciddii ka shaqeysay dagaalkaasna la hor keeni doono cadaaladda la marsin doono waxay mudan yihiin
wali fadaana geek fariin baaq nabadeeda in uu nuntun ku turno dadka walaalnimo oo ka dagaalamay degmada qoryoole in si shuruud laan ah xabad ka roojiya muddina dagaalka socday wali ogtiina taariikhda markii wali yarsiin kanaga dawladda koonfur galbeed dadaal fara badan ka biiday in xabadaas roojiyo dadkaas walaalnimo ee la dhaxgalo wali seeday gudoomiyaha gobolka wali seeday taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed saasoo kale wali seeday taliy ku xigeenka ciidanka booliska gaarka ah dadka walaalo hay wal dhaxgali wal ku shaqeeyay nabad la ku dhali xaaladii oo fayl lahayd haddana mar lama yaa arantii hanagti wali dareeman qoryoole taariikh aan markii gadaalan fiiri wali haytay meelo nidboon oo degmooyinka nabada ah koonfur galbeed ayaa haytay dadka roogin dad wali hayna ciidan iska filan dadka deegaanka ee degmadii oo in shaqeeyo gacmo is haysadaan walaal ee wahaayeen qof dimba ay ka dhamaanay degmada qoryoole wali ogtiina walaal isdili dadka lay la ki yaraayay ma wal faa'iido ee la deero ma la meelana dadkii deegaansho haye ilaahay kama kaniyay ilaahay deganyay ma dhamaadayaan markii sa kastinan isdilo markii wali laana dagaalka hal roojiyay dawladda koonfur galbeedna walaal haddii ku dambeeyeen dhomo ku fiirsado doonto ilaahay idin shay wal kooy doon degmadaas sida wasiirka sheegayo qof kasta oo walaagas lo kale cadaaladda la waafajiyo doona maxkamad oo ciidamada meelasheena doognay ilaahay idin shay wali lana marka saraakiisha ciidankaas u gaamiyaas ciidankii tuman sano dhufay saaska la jaray oo geekiyo goro inays haysadaan isdilahaayeen saaska fiirsada haytu wali lana masuuliyadin iyo masuuliyadi la siin ku fadaay saasmahayn wali haytay ciidanka key gar doragnay in la qabado ki garleena gartiis la siyo hayti geeka walaan dhanbandheen walaay kala ka dhax jaro oo gacmo saddexaad ah ilaahay idin shay dawladda koonfur galbeed diyaarinay in ku saarto wali lana tii dawladdu si xasiin ku deereyso ku qoyaas waxa badan bi in meelanka dhinaya fadaan xabad la roojiyo